jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha saki ko moɗon Ousmane Dicko haalan ton kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewdi maison de la presse ila Bamako. Gagni Kanté wonani en to ɓoggui jande to ley calɗi golle ɗiɗi gaɗaɗi wotru ndu yelo mali ɗo jaati taƴorol heɓama hono heɓugol vaccin ñaw ɓuɓal ana wawi gikkanede fa o ñaw laaɓatal kii lekki ana tuuga e dow geeƴu ñaw ɓuɓal so moƴƴina fa ɓuɓal wasatorde fayso nangui. Anniya tuna mawka bonnitama kidal to ley ko haɓatoɓe barkani immoyi so dari ñande talatare nde ministére leydi France weltike eko ɗe kuɗɗe bondereje gaɗali bonanda koye e on wattu jaati larme meɗen ka ɗum mobile gotel gabbi dow bombarde fa goto heddi ke hen nayan ɗu mbarmi. Caggal wolde hakkude fulɓe e bamaraɓe gallure ke masen nde ana wondi e wartude e none muɗum seeɗa seeɗa laamiɗo ton min siti ko hewɓe eggi ko ana kultidu pati hono muɗum fillito. Fedde gonga saria e dewrontinal ɗum CVGR heeɓi ko ɓuuri talki wullitago ujunere ley bureau ngaji région ngaji muɗum ɗi Bamako woni hoore ley heɓuɗo no talki temeɗe tati e capanɗe jeenayi jokke hen segu kañum e motti ɗi adaduji andinama beeta e hande ley haala hoorejo CVGR yo ɗin gonni sembe kabaruji ɗumen joganiɗma bisimilla ma ɗon e dow studio tamanni. Mobile larme meɗen gotel ƴurannogel motti sami hande ɓadagal segudu soldat si en taton keddike hen ɗon ɗe ɗon nayo jeeno mbarmuɓe ka yogaɓe ana nawni fa sanne naɓama ley suudu dogotoro segutu ana gondi e sawrede yo lanɗo yaafin. Hono heɓande ñaw ɓuɓala no haɓire fa laaɓa ana gikkana calɗi ɗiɗi ley dogotoroje woturu ndu yo ley mali ɗo waɗa dokki hono taƴaral vaccin ɗum lekki fa haɓa e ñaw ɓuɓala moƴƴina ɗu ley tugade e geeƴu ñaw o ana wawi heɓede e wi OMS no ñaw ɓuɓala mo ɓowɗi dokkata ana nanga ko ɓuuri millionji temeɗe ɗiɗi neɗɗo ley aduna ɗo hitande fuu ko ɓuuri ujunaji temeɗe nayon du ana keddo hen ɓuuri futtorude du yo leyɗe meɗen Afrique ɗe keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoro ɗen faam.
Ɗiɗo ko jaaliji ɗiɗi gaɗaɗiɓe kolitiwide ley leydi mali ndi yimɓele capanɗe jettom e jettom ɓe ƴewwi ndiɗo pikkiri ley leydi almay yimɓele capantato e jeeyom ƴeewa toon jababuji keɓaɗi wattu joniɓe kolitiwide ɗum feewi jaati non suudu ceɗoru geeƴi ñaw wondu to amérique nokku noddirteɗo sanaria hollitiri wiide ndiɗo pikkiri ɓe noddiri ɗum PFSPZ yoga e koñjali gaɗaɗi ley leydi mali ɗi fu waɗama ley kere duuji to yimɓele angleterre en kañum jeeyi so gaɗo e ɗiɗo koñjali ɓe kolitiwide geeƴi ñaw o jaati ɓe ɓami so ɓe pikki ɗum yaade e yimɓele ɓeɗo yimɓele ley temdere fuu sa ɓami capanɗe jeenayom e taton ɓe ñaw o nangui ɗum en caggal ko pikka pikkiri ndi ko ley temdere fuu capanɗe jeegom e jeegom cantanama kanko noddirte Stephen Hoffman pewnuɗo ndiɗo pikkiri o holliti wiide ila ñaw ɓuɓal o fuɗɗi dartinede jogal hono ɗum yiyaka wattu jonoɓe ƴeeyal hono ndiɗo pikkiri semɓe muɗum hani ɓeydirede caggal muɗum nde ɓe ƴeewata ɓe pikka yimɓele hewɓe keɓano teediro ñaw ɓuɓalla.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde bembel amen Facebook na Twitter do studio tamani. Mobile soldat si e Mali liwnotonogel du gabbi keña dow bombare dow lawol boni yaade ombori dokkuɗa kono muɗen gallure ombori nde yo kiloji nogaye o taƴoral muɗum heɓama heedi larme meɗen hollitindu goto heddi ke hen nayam du mbarmi e majjum. Hona haɓatoɓe barkan ɓe bonni ñande talatare nde anniya tuna bonanda dow nawtorade kuɗɗe pusoje ireteɗe ɗe yo ministére leydi France daraniɗo haɓɓitiɓe muɗum hokki taƴaral oɗo kabaru yettidi ko kaɗo bonanda heɓali latade ko keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoro ɗen faam.
Le oɗo communiqué mo barkan hollitiɓe mbihi baale haalanani en kañum en paabiɓe soɓe jeehiɓe pusoye ɗeɗo bomboji ɗum woɗɗiri kidal ko yaata kilogaji capan tati soɓɓunu funnangue hirnangue ɓaleeri gallure nde ɓe tawyi to bomboje bonɗe ɗe guuɓe jaadinkoɓɓe nawtirto bomboje ɗeɓe noddirta o biɗe kañum e kaɓorɗe goɗɗe kasen suudu ministre kumminino kabaru solda sible leydi France ndi holli tiwide ɗum waɗi caggal koɓe pusuno bomboje goɗɗe kasen ley saha leydi meɗen ndi ko yaata bomboje tati fande ɓe kolli tiwide ley jetti lewru février ndu won bomboje goɗɗe kasen ɗe barkan fusilley gallure kidal nde ministre madu ɓe kolli tiwide ko ƴaɓɓino ko fusi yeruɗe bomboje caggal cuuɗi an songo ley laamu gawo barkan holli tiwide fa hande hon ɗiɗo gidali ana gondi e waɗede fewde e warɓe notade leydi ndi caggal muɗum ɓe kolli tiwide ɗiɗo gidali ana gaɗe kasen fewde e yimɓele civil en gomɓe tonɓe le lewru janvier yabbi non do be koliti wiide moto goto yimbe le dido an gonno do mudun yabbi bombore hakkune gallure kidalde be dido be fu be keddiki hen
nyalade nay tiagal ko fulbe bamaraabe kabi heedi keemaase nato gallure nde an wonde wartude non mudun arano seeda seeda laami be tonno koliti ko heewi eggi an kultidu pati basi o filito mer o holliti dabareji fu an gonda fa egubbe kebane jogola kanko be kay samake wonko halde Idrissa Sako keddana ko Umar Waygalo faccitani en
wattu jono jam e deedere warti le nokko kano dum worino idum wembini sanne sabide yimbe le hewbe keddile hen kaaki kewdi du boni le hen yimbe le hewbe du ciotti nokkule mudum en wattu jono meden joggi dido tidalaji no men kani jabbitirade be do yimbe le sabi ko buri hewde mabbe fu njoppi nokkule mudum jehile commune ngaji badidi masina yimbe le humini be kabaru himme e yurmene be gondi e limde hono yimbe le njoppitimbe nokkule mudum en de sabide sa ewi nokkule kewde njoppama wana fulbe be tan bamaraabe ko hemuude njoppi nokkule mudum en sa je wattu jono fulbe be njoppi nokkule mudum en do be gondi e durde kanye do be goddno e marde nyamdirji mabbe fur do hunde woni nyaloma hande no gonga jaati mangal paden be ebe le nokko be gondi wadde lugogol
kabar goddo hande no ana gani le wuddu leedi meden balde nay tiagal ko base hakkunde fulbe bamaraabe fa funti ko fa noga yon keddi hen ke maase nato nenno tabital pula ko du ana sulane dido basiji heedi ton o e wi hore mudono basiji gaddi kasen nyande al basiji gaddi kasen nyande alarbarande hakunde don son ko bamaraabe e fulbe heedi jafaraabe li lamu moti o adudu masin bina be ka anda ka tafen e wi tabital pula ko gaddu dum du noddango fewde e lamu o daro e dande mudun fateta jogi be kabbardo fu les régions kanko Abdul Aziz Diallo horejo tabital pulako wonko hadde Seku Gadjigo kedodemo
ono kabaruji batti nyabama o e funnange to ono hande nyabama hedde sa onde de noddi amin be kalani amin ko basi bannodo laamu ke masina o no wayna warnobe koybe duttitima hen nyabama hande o kadi ayiba be ngari e rewbe sukabe fu mbadama e mobelaji ndornama kuccinama nokkuji goddi suka worbe heddibe tombe hanti be ngari joni kaybe ngare ben kambe ben min nani e ben ndarondigi dum ko bangal ke masina ga to bangal jafarabe ga de woni de kaali dum de hay ko waccani be noddi amin kadi de kolli kono nokku nana gure didi nani sera wuro Jafarabe wuro woto na je sampay wuro wongo gona je waraba di nokkuji didi ay hono dozo en mbadde motoji ne jogi petelaji gari kadi janede do gure didi o do sa joni kay ni ganda ko wara ni ganda ko nawai kon non dido kabaruji kay nestudi en kedi dum e nyaloma hande o
ana buri talki wullitango ujunere joƴinaadi ley bureau ngaji région fedde gonga saria e dewrentinal noddirtende CVJR nde bureau bamako o woni hoore e hebude ɗiɗo talki ɗo talki teme tati e capanɗe jeenayi joƴina jokki hen Segu talki teme tati e sappo e jeenayi motti yo talki temedere e capanɗe jeɗɗi Tumbutu yo talki temedere e capanɗe jeenayi e joyi ndenno talki joƴinaaɗi ɗi ɗi adaduji andinama beete hande ley ko hoorejo CVJR o yettino le bureau bamako o e wi hoorejo ono guɓe dunke en faamu garan yottade nokkuji kewɗe le lebbi garoji ɗi fa ɓeydoro faamu kanko Ousmane Oumar Sidibe hoorejo CVJR o wonko haalde Fatoumata Togula keɗɗana Mamadou Sama Seku
depuis l'ouverture de nos antennes
gila udintingol goldude kedjabe amen der lewru janvier du ko buri ujunara talki joinama ko hewi der majji ana fawi do torraji ngiddoji hakkeji bibe adama wala nangude yimbe le do pene masim binali nawturade rewbe do sembe buri fuf bonandaji fi yimbe le kabaru sappo ngeddo torrabe be ana tidi fasanne miden gonde e tewtude nokku do mbawata hunchenede hore lelleb garoji di min dawranno nokku manni be kabar mudun mbawata hinnade dun yalla gonga ana ande miden gada dido imadraji yalla dewral ya fondiral ana hewte miden kani dun hinnade tewtugol sababuji luggidi kala basi leedi mendi ni mila wiide imade kawtal do dewral ngal yo sifa manda amen o ndenno en gattana hakkile sanne kala ko hawrata do mudum min gadan dun bawde amen der hen
antenne nous apportera toute notre contribution
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben faamu sigaso ana bado rewbe chapande nayo remobe maro le nawede kanyu e baale julabe nenngu ana gondidu ila beta e hande e haldude do choggu maro le leedi men dum wadi le ngalduri sigaso to batana odo batu yo andude ko heba le choggu maro le hitande 2016 nde e leddo do nokkuje sigaso fa warde nyana e fidudu hono choggu kilo maro waror dun kilo maro choggu mudun waro hikka temet waro hikka chapande nay e joyi denno yo platform choggu maro leddi meden darani latagon odo batu jammata la tarande motoji didi gujjama kurito le cercle yoroso e on jamma hono wuybe didon du nabi moto goto tede fawarde batterie janginaw l'école goto ton di guykaji wada watta an gondi e heedi ton e latade heedi ton dum wadi fayse ko hono ko soldats en gondi e lugade ton do dum haladi dum latade batu region batte hono batu kawral leydi jondalado tilike kenya to mutitu le balde didi de hawrbe o batu region o durbe du le cercle ngaji region o fu kaldi do kabaru no leydi ndi wori handen ni le cakte batu o gonginaade sappo jetti ngadaale hen nenno wartugol laamu darnugol police en le communaji di fawarde hokkude dawle e darja amiri en du fu wadama fu halmu halama denno hala seminori ke do uditingo kangaji soldatien jondi le region o dum fu ana le gonginali gadaade di ana buri milioji joyi sefa ko bandiji joyi jogi di kabode njaadi hankin faso debe padangal jema do wadda e kerol mali e mauritani yo julabe dabaji sappo je don teta ko jogi ko fu gendarme jema non ana gondi e hordo fa keba hen famu yalla sorfer ana wada bangal majjun yo do kadude di do kabaruji kedde hedade faande yewtere ma ana yeso yen tawde jangu sido tamani